VOA Afrique, la radio de tout le monde.
Ukudekeza kama mpoli, mpura unafurahia. Napogeuka moto, machozi unalia. Mama mwingine, unafasta kama Dangote. Ambutele ni chayo mpenye, saweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi nifanya Harmonize, kukuzi sehemu rambu. Kama songi limekole
I'm gonna come close to the conference.